ngihlale la mina ngidinga ngosambulo. Gudu 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 uthandvo lwakho. Ngithina bantfu lokhu wanikela wanikela endvodzana. Haleluya siyabo. Gudu 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 uthandvo lwakho.
Siyabonga.